mulonde bwambeere mubaaniriza abantu ku mbaga olumu ekitintale saatuuza basukka babiri njogera amazima omulimu ne gunnemerera kwe kubuuza bannange be twali tukola ne baŋŋamba katikkiro ye mukyamu bwe yandimpadde nkuliira aba security feesi yange teyaniriza neyaziika n'endabirwamu okukakasa kaddala tebampaayiriza nzaddugala ati n'okukira obuddo obuzibye nali ngoba abagenyi kwe kwegayirira katikkira nzikirize sanyusa abali mu kidaala olwalya mu ndaga abantu ne bajja balaba tya ekintu kino kirimu ekyama kyenva sibakoowoola na kujja kundaba ne mbalinda nga babandeetedde tunzika buli muntu atakula nviiri tekibijjigiri tafaanana kyali omanyi sirina ntondo bakwekandagga nandibuze kendya ntumbudde n'atammanyi mugambe ekisajja kyayiisizza ebikuza obwongo omukazi bwano batuukiriza okumala wiiki ng'obanga okyamwetaaga ebyo bye mubooza ensiko egire mukuba kibuuku okukwerimba ekintu kyemmanyi kubakyala okuba ku myanga bwanyiiga tasengejjerawo ekiseera ky'omulaaza mbonna akyakka busungu tomusiŋŋaana ava mu maka agateredde eddala obulungi ng'omuntu omulala amwesiimya n'adda mukazi gongaoluusi agwana ku kiwempe emirembe n'agifuna omwo ate teyejjusa mbula okubaalesa eggoloofa kasi tafuna saaviisi omusanga abigula ekikola atyawoza nakowa nali nfiire wannaggagga bw'osanganga mukyala wanobye ng'okyamwagala tolindirizanga weewala abawoza sino nanobye okubula eyeekuya tekuwangaala bw'osanganga mukyala wanobye ng'okyamwagala tolindirizanga weewala abawoza sino nanobye okubula eyeekuya tekuwangaala ensonga esinga okutawaanya ddala abasajja n'atakima mukyala gy'anobedde bw'aba musalira omusango batera kubeera baganzi bwe bwe baabinukanga kwegayiridde ekintu ekyo tekikutiisa n'ebyafaayo si bwe bufumbu bw'aba tayenze nga yanobyanyiize bunyiizi kuwondera omugatte mudde olaba n'embwa ekyasinga ensolo okuyigga bweyita yasirirwa ate edda waka kati ommatiza otya nti oweewuwo obwotamunoonya tadde gye yasooka banyumi waliwo anoba n'alinda okgenda omuno nawe okudda yekka awulira aswala bw'otanona oyo n'ogenda okuwasa ejingi oba ovudde weebasoosa otodde kyenva sikeerewa nga nsanze agenze ate siwaganyala bw'aba awaabye oli wa kisiraani kituddeyo nkinaabe tomalaako tekangula omulondo ogabana enva nsaasira tonswaza katente kampakase nkugatte yetuwunzigireyo ng'atampanye eddadi nakwewuunyizza tokola ntondo enkwata ennungi yeerabiza ddala omukyala naye waabwe n'atatinkirizaayo buli lwodda n'ebinyeebwa akkiriza omuyite maama lwe nnanfuna ndikusse enva n'abali awamu okunyinga n'ekyo tokigaana ne munno bwano basibwa emusango bwegenda gy'anobedde muteese ku butakkaanya mukkaanye ku butakkaanya bwammwe bwe weeguya munna ate ne munna kuwa kitiibwa n'amanya nti munna nga nfaako naye okwekuluma ng'omulage bw'oli musajja ate kibukwambululudde obuyinza bugamanwe mukyala waabenga bubayisi bw'osigaze obwa kyeyamaani mukonnomoleko minisitule ya fayinansi bw'onyweza ebyokwerinda abaami muyigenga okukkakkanya ku buyinza bw'oba wasobezza okwetonda ovaako ki bw'ono n'anobya okwagala n'akudda butaati mpozza ayenza oyo tonona nga beera mu ssi ne bayibuli ekyogerako mu bakkolinso obufumbo nnogo ya lumonde eriibwa gweramidde mba Wagaliza banange bimunjagaliza Naye maliriza nziringana bagamba bwenti ndi Osanga nga mukyala wano bye Mucha mwagala tulindirizanga Wewala bauza sino nano bye Okubuleye kuyante kuwangara Osanga nga mukyala wano bye Mucha mwagala tulindirizanga Wewala bauza sino nano bye Okubuleye kuyante kuwangara Osanga nga mukyala wano bye Mucha mwagala tulindirizanga Wewala bauza sino nano bye Okubuleye kuyante kuwangara Osanga nga mukyala wano bye Mucha mwagala tulindirizanga